Wapa kwesi Ebi a mo nsumo bewu adumu magye bi. Oh, agyanka due.